Uno kinsa wa kulume na lo. Neba wana kona jikona na lo. It's been a long time yo si kulabako. Si chakulabako ni waka kwetu chachama wo. Lete sanyo waka chochu sanama olimwe chama. Katona sasida kulubye mugamba utwale mensunga.
Don't be dumb.